tu dois me dire.
Le karma nous dira la suite.
Le karma nous dira.
Solimon hediyankobe teddube taskaram sappo e nayabo dande fulbe immorde Washington komi woni cerno mo dumba ko ene wondi e der filmaji cappantati aroji di e hino titode taskaram men non hande o ande maunde e bangye cella leyde men sukabe dudube no uro walla no nyama dorogu wano kokain cannabis e noneji goddi dun non no adda nyabbuli wona sabu cadele cella e der leyde men wono gine odorogu noddirtedo couche ino jali e der deedubi sakkitidi
ko gonga trogo inetedon couche fendo no wadde massibo kaleji men no wadde non seulement lagine mais aussi Sierra Leone et Liberia
en hedeto nde jantore nde heblani e Mamadou Sadio Balde gila Konakiri yewtiden kadi e malam Moussa Guiré hertordo gandal bonandaji du wi'e criminologjo ko kanko ardi département janginowo no chadele toppitorte kadudal polytechnique wonungal yola e der diwal Adamawa Nigeria katajere dida bere ngurndam fulbe e yewtan hande fi yoga e adaji di aynobe ma wi'en durobe fulbe jogi hande e yewtan fi tuppal no wi'e monde kadi e sawru ngaynako joni natanen fensi tugol yewtereji di
jowlon sukabe
e lewru jega buru hitande ujune didi e nogas e nayi gouvernement Sierra Leone toddino wonde habugol o dorogu noddirtedo couche no jeya e burnaadi heñorede e der leydi ndin dum no wi'e national emergency e engelere yi e neddo no tawa e ko o dorogu moddinirte e biol BBC aynobe berde dum woni belayeji e der Sierra Leone nodduno yo lamugum beydam e polisi ko walla be renugol genale den sabu sukabe ben watti yahude irta di e fureji fahin e der gon hello hernange Afrique gine kadi e biol nyawndobe kippube lorribe on dorogu mikkotobe couche be idike e der didubi tati sakkitidi wuren wobbe hino heddade e mum Mamadou Sadio Balde nultondirado amen Konakiri lamorde gine yahi e der cuudi nyawndirdi nawnube batte dorogu kedoden jantore makonde
Musi beo yi kwa kwa yete kush kudu ono yeti. Hala yi watane hila ono sukape.
Watangul hila. Usuka munanu dondo yeuti fi mundo kudurugu kush uuti. Himo wali latini haimimina gol o wawata.
God, papa God na ebu. Wensi.
Ndiri idubi tati sakiti ilo. Wuttu goldorogu kush no beidi e der gine e leede kawte e biol docteur Tchernoba docteur Tchernoba non ko ardi do dudal kafi kala ko bonata hakkil nyawndirte
ko gonga trogo inete don kush fendo no wadde massibo kaleji men lagine do no wadde non seulement lagine mais aussi Sierra Leone et Liberia donc drogo kush ko hondum drogo kush ko jamba ko benata kon cannabis ko dum be killata produit chimique digo on te geti haray ayye lakere no yalti makko haramo wembi o yalti be getude harabe wonde gore mabbe go joggi be pense ko pense be nata ka hunduko be nanga latbe ngangal motan modude ngangal
ko fawi e suka be cappannayo e njo o dorogu couche woni ko wari e der ben jangobe lekkol no wudi ko dun docteur Tchernoba holli
seulement 2023 l'année dernière ko yimbe cappanta te njo sagata be gine ko feini e hikka depuis janvier en perdo ko 12 personnes han semaine dernière o nde yentere do yawi 4 morts une seule journée
fino o fitna ustora dudal no uddita Konakiri nyawndobe yimbe wobbe no LT hen no wuttobe couche nyawndirte ko docteur Tchernoba woni ko ardi ngal dudal
menen ko meme forme docteur Ruben fino be nyawndira meme forma militaire be me fille no be me renforce la capacité ma be fille détection analyse répression en fille drogue me forma acteur socio en
be sati da bugol nokure katawata o drogue couche e fi cocaine e kala ko bonata hakkil hara nyawdete suudu nyawndordu wuttobe dorogu no sincia tombolia kasera konakri men tawnoton sukabe no wali wobbe ko sabu siba gol cocaine wobbe ko sabu wuttugol cannabis nenen bari ko gollo ka pharmacie suudu nyawndirdu ton
wobbe are do are be yetti cushion dengangando lafi mara be hara be habba mara ti be ari me wadna be consultation wobbe kadi ara wata wadde consultation ko evidence direct me wadanta be 3 jours hada bo yettude lekki pikiji dibe le tatamu bimbe ki kire nyalorma apre 4e jour me ngara ko oral comprimé gidi me detam non kadi men jonna be wona do hayam andem tambe wadde be de sevrage un sevrage ko lotu goji jema be yetta un cushion itta drogon banduma be 3 jours ni dollanni be lutta be jonni den lekkele den
be arhibe fiddi ko lekkele den wallitotobe fiyobe famondire
wiibe wiimi be nayi arabe andi ko humbuuli hembo be andi o do ko hersetede be andi o do ko teddintede be andi o do vraiment be yewtira mo
du suudu nyawdirdu hinotori faabo hibe landi ballal kanko ya Musa Bangura o tawdaado e sincube de no kure hebi duubi tati be holli yimbe noone man no ara dum fi dabugol lekki ko dum nenen bari woni ko yottini Konakri Mamadou Sadio Balde VOA
Ajarama Mamadou Sadio Balde en heddo to gine ton kedo den docteur Amadou Mouktar Diallo on ko nyawndirowo tasakuye no wi e médecin légiste e Francine Kore Alpha Ousmane Ba landimo holno di produitji guykinoji waylirta hakkille neddo kedo den
ko bonata hakkil hino memo hino io hino sura ko di woni fayda ko wiyata ko drogue dure hidi senda tali kati ne to goddi di benta ko perturbateur ma hallucinogène c'est a gettidi ko ya wawa si a hoyda woni a wawa wa remudo goddi to be nadi le dépresseur dino sa yettidi wawa ko fetan de seda kulol hunde ala e mudum ala kadi mapunde tamuno ko le stimulant en non ko bewinoji ko din faso ji tati woni ko inta ko drogue dure
docteur Amadou Mouktar Diallo e hore di nyamete bonnay di hakkil ko ella hondu dum addirota yesata lenga hutoray bebe
dum non ni woni de tal la ke nyano si juti no di wira do ni faso ji din tati kidi wawa bebi ne ngandi singandi bebi ko mi jongon bontata hakkile dem fanda tawa joni on tigi be ko famo tirta nako hande gadi heba tako konta ma e junu jo ma jufollo ma fetudo ko dum nyama o dogo gala ko konti fayda fetudo si fadi ka ngandi ko tawata ko be bay nyama goddum tena lutudo den kadi no nyamo wora berna den bay hala ko be iyan nan jokkora banu non ko woni landade ko berna den dudday ko yawi tawa ni hikkini dum adde talla la ke jugo wano problem cardiaque poje den ko den do lutude iyan nan ka tawata da dudi hawo non ko dum woni talla la ke ji nyamo goddugo go si juti on kala mo nyamme na goddum e tere den kaban
ko hondum gasata wadede filo dum sakore ko tonugol kawada gongol tun gasay
catagol fi saggo sakugol non kallo e docteur ben ar non ko wajagol wajo fen sitina na jama on fu ko hondum woni lora o durogudo on haray ko no hala docteur ben holle imbe ben dum do no mar nambara si acca kama tongaka addai wiemugol wonki jibani adama kambe on be nyamo de ben e kadi si tawina kambe wema ni si be nyame babbe be wayi ibe wayi adu de lora je bani adama kawta no be lutu ben ibe wayi dolu de yilma yona jube ibe wayi hay warde wobbe go tawa hina e tagu mabbe boni kono non dole docteur ben ko si docteur ben adana ma nyaw de tedon be wada kata go ton fi dutu gol ko inta ko sevrage dutu gol on tigi himman ne do go seda kono si no farli en fop modum surtout docteur ben fensita si ya jama wadu bonne mo ngom fondo
ko docteur Amadou Mouktar Diallo médecin légiste dum no gasse noddire de nyawndiro wo tasakuye hedi den do joni jabboden ko do dande fulbe
ko do dande fulbe
wono mi haliri non katitode hande eden gondi e malam Moussa Guiré on ko criminologue yo ko dum woni hertordo andal bonandaji ko kanko ardi département janginowo no chadele topitorte ka dudal polytechnique diwal adamawa wonungal yola ka funange Nigeria mi yewtidi e makko ka telephone keroden malam Moussa Guiré mi yettima ko adi fof yewti en holno Nigeria fewdori e bangal ko sukabe duddini e nyamugol dorogu
naftira ki lekki do no wala haaje ni der leddi Nigeria ba no andira duniya rufu Nigeria dum dum accaka to bawo hande to en larai digital national bureau of statistics bana himbe ha Nigeria himbe million 10.5 digital holli dum modira lekki no handai ha Nigeria ko be bidditi be tawi ni bikkoy sukaabe daga dubi 10.5 yugo dubi 10.5 kambe ngoni der moduki leki ko handai ha Nigeria
sen tawnori njaramji wano bere ara ko none hombo e di produwiji guikinoji buri dudude hello Nigeria
lebe ni de lokki ganyade ha dereke Nigeria ko ko himbe Nigeria modata ko latti ganya dum ni burna fu ay do jongitiri daga mbal be do biya dum giya
ndiyam bere
yawa don ta babange nenen mo fahin cannabis kanju woni bange yawa kanju woni bange nenen woni lekkiji bodum e modata dalila en nyawda bandu meden en ipe somri kanju ma ay to be hoshi ha buri sembe kanju ma dum nyawna e masin don wato en don mari bana tramadol be nandudi kanju be buri modu e Nigeria
mala Musa Gire anko a criminologist holno taskorda darande gouvernement Nigeria ngam tipirgol e dum tipirgol e alhali e mana reugol doroguji bonnoji hakkil hara sariaji di no feppondiri e bone on
bawo Nigeria hebi lamu hore mum wodi dodi decree dum me gadi lamu soja Indian Hemp Decree 1966 bawo don bo 1994 Narcotic and Psychoactive Substances Act from 1994. Gwamnati habda musin to hawarango ni waduki NDLA, NAFDAC, be Nigerian Customs Services. Do ni Nigeria do habda musin.
Feundo do ka feundi do hida yi ibate beng ekboje.
Gwamnati do habda musin musamman juta modetekon. Dum guikinojum masin do gomnati happiti do taaji masin lekki guikinoje ko hebanno be butu nane jotta warti hebata ko be butu jotta dum nawdum masin de latake dereke en bowala sede wala ko be kuwa woppe dalila be ngala sede do be hebi be acci to den bo fahim ko lati ainihi kuma do habda masin hado daranki hakki motki lekki dum ngam joni to anja ayahai to NDLA office atawa don nimbe sutbe nangabe wodi wobbe fere be don hokka be lekki hala rehabilitation be don nabe der jama'aje be don bodita bo masin seni matsalaji ko min habdata wodi problem ma andi hala Nigeria wodi corruption do mari matsalaji sosai ndembo a andi nokkure to dudi hukuma famdi himbeji ko rentata hala motki lekki man do be famdi be wawata be habda kala do wada kobarin kala ha pellel fu ngam man do kuma warti dum problem masin ha hakki motki lekki ha de teki ha Nigeria
tipu de dum ada tamjini lesde adunaru no hani jonindirte juude ngam habude alhali o
joni ko handi lesde duniya ru kauta be kauta be habda be nara suka be meden be warti himbe gonga be dali maduki lekki ganyadi be abda bo be hebe nabe ko be kuwa be jangina be daga ko lati dina ha jangirde ko lati je jamanu to be hebi be dacci maduki ko ayedum na yi duniya ru ko yeso na Nigeria ta den debbo yeso don en keban arji be kimminibe en keban bo be ardana en e kuwana en ko lati hayru
mala Musa Gire mi jarnima vewa fulful de weltanikema
ma sha Allah mi yetti Allah barkide
bo hitande fulbe won don e hedade e do VOA fulfulde ko mi woni cerno modumba VOA fulfulde no hede e do radio ji dududi e der gure kewude wono fraternite fm mamu soleil fm e evasion fm ko konakiri waga fm waga dugu radio sokode dum ko e der togo si tawi dom fala feddingol taskaram o ka radio mon ino welifi jokkondire e VOA men ballan on kebon yawtere nde yontere kala e hore neware ido mbawi hebude jokkorde nde kallowre amen e kamejaaje rendo ko yo sayido natanten tadire dida bere dande fulbe katajere didabere en yewtan hande fi yoga e aadaaji di fulbe durobe andira no jeya edil monnugol na'i e wakkagol sawru gaynaako tagal dum pop rogere diaspora jofinan taskaram o hande ko fi ballon d'or afrique haleten timu dum woni mbunyare fukkure kanye
ngurndang fulbe
monde hitande kala ngainakobe no hertina na dabeji mabbe nyallal no wi e tuppal denyande be okkora na ima be lamdan e yoga e lekkele ka monde Sherif Diallo nuntodirado VOA fulfulde kolda dum ko ka worgo Senegal tefi andude maana mum hedoden
Tari kamonde non he fulbe eno sifo he dabbal eno wa'i ko he rewbe dum wurti momini jamanka
rewbe ngadde monde nagge yoyal meya lamda timmitara bandu birowo o fugal gorel birowel ngel nene o ari don wi je nagge mettama nyande wonyane nge boram mani bandu anyande wurte tan nagge vipi wutte wonno neddo so owlino law kan lamdam yaltan no he mun vipi wutte woram bosi chugange fo do ndira ha wutte o tagi nagge modi dum ka Unda yimbe be jattini bo debbo jattini yimba mballo ndirate susuru mi addana naydi lamdam lamdam wonde ko don fuddi ngadi ha ngokkana ge ha watto be ngadi ha be juppa e dettawande naydi ngara metta umire meto metole
monde non eno yar e siruji kewdi nafo e ngurdam naydi he hitande de momini jamanka
Let no money said it, let the money said it. If we have, I go and dine with the sabu level you, woody, let the money. Any gas, morning day, add the woody in Kolaka. One no nagging, what you would tell. Red and do heavy, mouth the body, tell you, and do heavy. Mouth the botany, sugar, ya, as a laka. As you go, bangi that old lakangle, up in Buna. Nagenge da hard mountain kofi nagenge yarna tu ediko sari ta redu kofi laka ko kan idi e monde ful legal gongal di wodi bi e lalla foro e ngoni lalloje de monorte ko pur naydi jibina moniro lalla foro e wada bikkon bale woni don yawta sesu de nay kangal woni legal dimmal
monde so yurondirama e lekki tuba ko bebe hayso tawi ki fotani kono e goddondirani non no fewi monde de e lekki safro be ne handindi e yeru ko cellal bandu nayi bolal adassa docteur Babacar Diallo safro woni handi si wurongo kolda
comme je l'ai compris hein j'ai vu les éleveurs font faire ça donc c'est une méthode de traitement
wandi yo mi famu dum mi yu gayna ko be no nyawdirani ko tibi e nyawjigo wobbe watti hutorde e mum pitike wonde monde nen no jilla e nyamdu vitamine nandudi e ko yeyete e gonka pharmacie dum ko fere mo yere non no walla nayi no jidora no beida nadi cellal hisinadi e kullo e lorray koy koy si nagge yari monde den dira dam magge beidoto ge beido cellal
had non en ngese nadi penine ko monde wo no safrigal nadi ko dum non rewa had wonado Sherif Diallo kolda VOA fulfulde
ajarama Sherif Diallo joni halen fi ada goddo kadi andado ka fulbe ben iden wowi yiude durobe ma wi en aynobe no fali lekkum ka hojjudu mabbe ko woni maana dum e ko woni bote walla hittendi mum ka be fulbe ko Moktar Bari nultondirado amen Bamako lamorde Mali tefi andude dum hedoden jantore makko
nojia e aadaaji fulbe jogagol sawru dum ko huune ne be heewa sertude e nder gurnam mabbe tuttu fulbe durobe sawru ko jaadi e mabbe mo be sertata Zubbi Diallo e Amadou Diallo
kullu gorko san selli tawe ana jogi sawru sabi sa jogaki sawru san hunde fu ko wari e maada a wawa riutude dum ara jaba dogude jaati hunde fu ko wari e ma sa da jogi sawru san ara jogi holare holare Allah du sawru ma du gike ma du sawru ma
ko faytan ay poti temere nagge sawru jokata dum sawru dun jogi alhaaliji tewdi e jokku kon daabaaji ada den toro sawru sai ko haani wadede sabay wardude dun sawru sai daaba du ana jelli to fa barmine saade jogi sawru ana nafe
subade leggal wadetengal lu sawru kadi ina itti sanne durobe be ina andi ledde nafoje daabaaji en kettino zubbi jallo
be ana ciwo yal dalil hudum jogi mudum atan sawru nilbiru sabi atan sawru ndu ana bawli ana sewi a helgol mun an ti wala e be tugo dum sey sa wi atan sawru ndu jiru mana ne mudu ana heldi mudu an ti o sawru so nilbiru i hen sawru kelli wala net ki ana lay perre to ana wi kelli kany e chamidu dum sawru mudu kany dum sawru chamika ana rawni ana jogi sembe san mi di chabbi tatini woni so ne ronkay bi wala wala kana ne ronka je tawre sawru won
faysu tawi dum ina mauni e nisu fulbe hande jogade sawru fuddi majjude e ngurnam fulbe no tawa e ko saabi basi wondo le sahel handen kono fe joni wobbe no keddudi e ngal fina tawa e kettino fa han zubbi jallo e amadou jallo
woyrum dagi loji hala so ngi hedde dawgol to ana dagi sabi ngi fayso almami ana wada huduba an yian afami an tawete an tuugi sawru nin gorko ka tawri dum dum sawru tay se ngi hedde sar en tawan an mutti san dum an beedi hen joni ko andum kon fulbe ka wajibi so gorko ka sa jogaki sawru so wana hande bo hande zaman o yimbe kewi wakati en kawri yimbe je be galda alhali so ne sala jiye dana jogi sawru wakati wiyete ne bondo en kuli woɓɓe ngari yaa tan jogi cabbi mum ngam me yimɓe kulan sabi sa aɗa jogi sawru tan won yaware won ko aɗa waɗe toon tan sawru ndu ka yettoto joom nden noon ɗum waɗi so jama o hulɓini yimɓe cabbi ɗi jokka yimɓe ɓe kuli fayiru sukaɓe immiɓe ka ɓe annda yiru teddengal sawru so wona ɗum minen kamin tawi sawru an jogi teddengal sa
a jokkirde daabaji sawru du tawi a fiyata daabaji jaate saabu pullo piyo daabaji heewa sa aɗa andi valeur daabaji ko nafata tan a fiyata daaba kadu ka rentorade sawru wona ko rentorte noon ladde arande nde neɗɗo naɓa sawru ladde joni no duro no wawi ñallude fa hiira tawe naɓata sawru ɗu sa a ƴeewi naydi joni sa yeehi ladde a tawata duro no jogi sawru ɗum wakkati muɗum woodi ayyo
fey so tawi kugorgol ɗum ina ɓuyto on sawru ko hunde woɗande e duroɓe nafoore e nder ladde Moctar Bari VOA Fulfulde Bamako
Daande fulbe wonudon e hedaade meden weltani on nokku kala ka gondon e adunaaru tentini jodiibe Kano Nigeria kona kiri Guinee Nouakchott Mauritanie Yola ko Nigeria kadi Dakar Senegal Bamako Mali Ouagadougou Burkina Faso Abidjan Lamorde Côte d'Ivoire Bérékoré Guinée Accra Ghana fa hewta Ngaoundéré Cameroun joni natanen rogere diaspora
Diaspora. Diaspora. Diaspora.
Adindi no anda ko nyande no gas e jego sapo e didaburu to Marrakech Maroc inde okkado mbunyare fukure kanye Afrika hitande ujune didi e nogay e nay e fenyinte yoro mangara nultondirado VOA Fulfulde Paris hertordo fukku koyngal yewtidi e nandobe makko ko fati e subagol on fijowo
fedde denongal kala ko fati fuggu Afrique ne wiye CAF matotir inde cubado yo won ballon kange fettobe Afrique nyane 16 lewru décembre to Maroc ko joyebe be do podundirta dum Ademola Lukman mo Nigeria Cheikh Girassi mo Guinée Ashraf Hakimi mo Maroc Simon Dengra mo Côte d'Ivoire et Rowan Williams mo Afrique du Sud kon Abou Bakri Ba jayniyanke mawdo e ko faye cuftal balli wonno Canal Plus ardima kadi 6 media to Guinée kanko wi wonata ko hakkunde Lukman e Girasi.
Kanko Girasi e Lukman kam buri yakorede wonde ko gore mabbe wonata hangadi do en ballon d'or meilleur joueur africain de l'année. Sa jewi kambe dido ko parmi les meilleurs buteurs hankadi Lukman nani butuji kewdi e club mum kono non Lukman en jogi avantage Lukman woni kanko wonko gagni o dañi rayeji kewdi e club makko gagnima trophée continental avec club makko e to kadi sa yi Nigeria équipe nationale o yi ha final hay ko be gagnaki kono non o wadi coupe d'Afrique mojo donc sa yi ko wadi club makko e ko wadi équipe nationale e dan bay wi de hankadi ni ko kanko woni vraiment grand favori sa parce que Girasi kanyum namo nani o marki bitu di kewdi e club makko mais sa yewi Girasi ko e mois octobre tan o fuddi markude bi pour Guinée parce que jodi non quasiment éliminatoire uji parce que ané o fuf o markane hay bi goto Guinée
to Nigeria non kambe fuf e nangi ko Ademola Lukman mbir mabbe kanyum soubete so tayi dum don non wodi kanko lomtoto gonnodo ballon kangé rawane o don kadi ko ini seria umu wiye Victor Osimhen Chaka Adegboye ko jayni yanke to Nigeria
absolument Ademola Lukman il
sont pas content kanko gonga Lukman o saha buri darade buri wonde darnde yettule ko wiyete ko sabu o saha o do bi seria yu po don kala ta kala bi do Lukman ko ngandi ko tottowo ganda do gandita do o saha kam ko buri lolnde sa jewi kano kujen hado ko fi Nigeria ko ko ni bado fof wadde so to wadde o jetti dum ko konko fato nawde so yawti Osimhen konko ta fato wadde ko gine joodi ko non e ko fay heblanade e figurede fugu mawdo ne wiye Coupe d'Afrique dum don ala ko way bonande Cheikh Girasi baade wotat nobe cuima ha gayni Aboubakar Ba
hamisi ko hadde mabbe joodi eliminatoire do hadde Guinée wadde eliminede ni les votes étaient déjà faits yimbe wotanobe ngoti ha gasni
bi Guinée wayri etude ballon kangé mo fugu Afrique Guinée hitande ujunere ete medde jenay e chapaddi jididi didi watno dum ko bietedo Sherif Souleyman ne fettatno kippu bietedo Afia gondo Guinée Conakry VOA Fulful de Paris Yoro Mangara
on fami hediyankobe teddube jo fitimi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en sedude e hino kan jallo pular Jallo gila Senegal pular woni faromen komi woni ciarno mo dumba hewtinando on dande fulbe imorde Washington mi jarni Abdourahman Dia Lionel Gahima e William Andrade ko kambe ballitilam no dande fulbe hewtira on de yontere do mi jarni kadi nultondirabe be wa fulfulde fop Sadio Balde Mokhtar Bari Cheikh Diallo Yoro Mangara Alpha Ousmane e heddibe fop hiden okkindiri adi e yontere arore si Allah jabi mido yalani on jam nokku kala ka gondon onon e bengureji mon on jara.